SmokeMuziki.com.
Yeah.
Yo, yo. Bomboko.
Kutoka alo. Kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa kaulimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Aza nataka watu unanipenda niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasio amini weni wangu niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption yandika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy come number one. Mwombe Mungu zima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupe. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo. Nikupe, nikupe. Mwoga kuchiti notice. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza mono tambani mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Jua kama unanipenda niite baby.
Baby wangu.
Na kama ukini posti Snapchat niite mai.
Mai wangu.
Oh, one and only. My love, my sweet.
Sweetie wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we una mpenzi.
Mpenzi wangu.
Bombo Club.
Download kupitia SmokeMuziki.com.